Kutua kwenye bate au bustani ya maua, mwambie nampenda ananisumbua, mwambie nampenda japo kauchubua njiwa. Peleka salamu, salamu zangu kisirahari, naona mawingu, nyota nyota mwezi, kizunguzungu, hali so shwari, haki ya Mungu. Nimeshazama kwenye penzi, nisasema nimepangawa, mwambi ya sinyiwezi.
Jitambara mwezi kisa na nyota, ani mkande amechoka, nitembe na ulimi kote kanyoka. Mapenzi niongeze, kabari niogele.
Lord have mercy, speaking from her heart, damn she's so sexy. Mama give me blessings, I wanna off the lights, so I can speak dirty. She says she wants some more, harder than I ever before. The way she dancing, oh, touch me, that's what she makes me say
hallelujah. Tufikishe binadamu nakosea, kiteleza usihuzunike milele mwanadada, nikifa unizike. Kutoka kwenye ufungu wa moyo wangu tamka ni wewe, taswira pekee kwenye ndoto zangu mama, ufariji pekee ni kiwango cha zilangu mama. Nishinda siri kifuani mwangu, nikupeleke nyumbani kwetu sheria, kajue na ndugu zangu mama, nipeleke nyumbani kwenu bibi wewe, kale shemeji zangu mama. Siri ya nini, nini maana yake?
Yeah. nikipata cash na kwa fresh kama cucumber, nikiwa na dash na kwa mjesh bila fungwamba, kwenda resio ni case Mr. Kubanda, ya kijisetsi kwa pesh na ika juu chanda. So mtu kila mtu ila ni mtu wa watu, mtu shabu kutu na ni mtu mbabu. So mtu kabu yu mtu ana utu na love, lakini so mtu kila mtu na so mpu mbabu.
Kia biti tu nkatamani mfanyi versing, kam checking gosha kanambia simba mbona freshi, upesu pesi nkandika ni mani kesi, na sasa ngoma kitani menuka kama kinesari young kaba sigeto chibu denga enzizo naito domo squeezy at lips denda fresh baba jifo manite baba ni land nasikia naito baba bluli na kuna mambo mitani mzuka ukipanda ukate viuno kama vanga kwa biti ya kubanda inobakwa na muza karanga ukimchukia sikosi ela hivo kwangu sio kesi kumkopia na Cinderella haiwezi kuwa fresh simba choka mbuga tandale naona swala wana force tuwe sale sale viuno vidogo wanataka pensa pepe kale swali taka kiti ni mapadi kitanda wakalale
fresh 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 fresh
koko nisikendo baby nivu bendo ni tube kendo
bendo wako meni jami mpaka wengine siwaoni baby you drive me crazy umeniziba zangu mboni nimekutowea kila time nataka niwe nawe girl you're my other half you make me complete and I always say you are my fantasy the way you wear your makeup is cute I see una urembo tausi mwendo taratibu yani bila kasi you are my fantasy the way you wear your makeup is cute I see una urembo tausi mwendo taratibu yani bila kasi but they wanna wanna mari uwe mpenzi wa halali baby you're my nuru lady cry you for now
Mina washwa pabaya kiuchukuzi ukini gusa gusa mie haya watu utoko mihogo bichi koko nideke ze kitoto kachumbari kwa kiwiko I wanna be so low na unifanye utakavyo baby give me some more ziteke zangu isia I wanna be so low
Jua kwa naitaka yo Mini mgeni ukuna Hata niko toka pia sije yona kama yo Gini mpya na choki unochako Unavo kizungusha roo yangu nairusha Yee, yeah, nairusha Oh, mama Mwana kubamba na mbubi Haya mambo ya naita yuzi Haya majimarefu Hawa ya wezi Chole sina mtoto njini Kubamba na mbubi Haya mambo ya naita yuzi Haya majimarefu Hawa ya wezi Chole sina mtoto njini
Eti ukisonga Na mita songa Chakini kuse Na isha kuma Siwe na wasi wasima
Mimi itapata mdo The wise
Eti ukisonga Na mita songa Na ukini ipo Pia sitakata Siwe na wasi wasima Mimi itapata mdo
Hali yangu kama yako
Waona je wa
DJ. Follow him on Facebook, Twitter, and Instagram at DJ Vin Simba. Contact him on 07-21-74-98-35. If you love wisdom, you should listen to the only wise DJ, DJ Vin Simba, the wise one.
Wanasemaga mapenzi safari, unajupita ndo jinsu na jongea. Ila lilapo mimbali, sijui kantafika sababu natembea. Ilipo siki ya gabari, ya kisifika nkakesha na ngojea. Akabariki jalani, na mikawika muziki nkawotea. Ile prumpaka mata, nikatandia kabongo muvi. Umbe mapenzi ya takia raki, nikama tango na tiatu chungi. Zenu kaoza asu, na kujiteki tandani njuzi. Eti nataka fukuza paka, badala ya mbwa nikafuga mbuzi. Huivu kanifanya kagombana na marafiki. Huko vina mama, hakinambia siambiliki. Moyo kanambia, nasipu sasa mapenzi basi. Ila nangangania, najaribu kuipinga nafsi. Esma nanambia, mdogo basi. Ila nangangania, nikiumizwa na huyu kesho na wengine. Sikomi, sikomi, lechabate sohaya na julisa. Sikomi, sikomi, mbona choma. Sikomi, lechabate
sohaya. Are you lying?
When you handle professional, what you handle, the way you take me to the angle. When you human being, I'm an angel. If you want to my heart, no, I'll give you baby carigo. Kidogo changu ndo chako, ongeza njonjo madogo. My sherry koko, nobody did ni pay your toe. Kisha kupato ni moko, babu bibi kuwa koko. Sheri koko, nobody gini pegeto. Kisha tupate kimoko, babu bibi kuwa koko.
Paranawe,
paranawe, I want to see you dance.
Paranawe, paranawe,
I like the way you dance.
Paranawe, paranawe,
I like the way you dance. Tetema, tipo nipo tetema, oh mama tetema, haya tuende tetema, oh mama tetema, shuka chini tetema, oh mama tetema.
It's kids, baby.
Haya tuende tetema, oh mama tetema. mama tete ma, tipo tipo tete ma, oh mama tete ma, oh mama tete ma, oh mama tete ma, tipo tipo tete ma, oh mama tete ma, aya tende tete ma, oh mama tete ma, shuka chini tete ma, oh mama tete ma, oh mama tete ma, tipo tipo tete ma, oh mama tete ma, aya tende tete ma, oh mama tete ma, shuka chini
To hang out with the wise DJ, follow him on Facebook, Twitter, and Instagram at DJ Vinsima. Contact him on WhatsApp. It is on session. Listen to 98 Wise DJ, DJ Vinsima, the wise one.
Tetema, yani kama umepigwa shoti. Tetema, kwenye ganisho ya robot. Tetema, ukutani hadi kwenye kochi. Tetema, kwenye giza mama shika tochi. Kataka kama noga, kapandisi sabu koko. Kapandisha boda boda, kakichoka kuchuma mboga. Ay, mama, shigidi, nakufa, hoi, wikidi. Ay,
DJ Vinci, chonki,
fire, moto, liquidi. Mama tetema, tipo tipo tetema. Mama tetema, aya tende
tetema. Oh mama tetema, tipo tipo tetema. Oh mama tetema, aya tende tetema. Oh mama tetema, shuka chini tetema.
Oh mama tetema,
tetema, yani kama umepigwa shoti. Tetema, ipe miganisho ya robot. Tetema, ukutani hadi kwenye kochi. Tetema, kwenye giza mama shika
sitima. Umeme sitima, Kenya power sitima. Umeme sitima, aya timbe sitima. Umeme sitima, pigwa shoki sitima. Umeme sitima, sitima,
yani kama nimepigwa shoki.
Sitima,
nikitafuta hiyo remote.
Sitima,
imenirusha mpaka kwa kochi.
Sitima,
imezima basi washa tochi.
Sitima kamegonga
umeme,
na ni TV ya kukopa
umeme.
Nipandishe boda boda
umeme,
nihepe mama mboga
umeme.
Ai, mam, shikado, ah, nakufa, woi, electricity, ah. Ai, mam, shikado, ah, fire, moto, liquidi.
Aya, sitima,
umeme sitima.
Kenya power sitima,
umeme sitima.
Aya, twimbe sitima,
umeme sitima.
Pigwa shoki sitima,
umeme sitima.
Aya, twimbe sitima,
umeme sitima.
Kenya power sitima,
umeme sitima.
Aya, twimbe sitima,
umeme sitima.
Pigwa shoki sitima,
umeme sitima. Sitima,
kumbe afadhali tendere. Shizi wanezo ipiga ngeta.
Sitima,
mana moto uneza mbibidi.
Sinzila kwenye mkole yangu, sijui zidani.
Simu yako, ukiwa na mimi Nimesha kuwa mume wako, hasira za nini Tena punguze vitu, ukiwa chumbani Nino kama baba ya, nilo kueka nani Habali zako nazipata, na makitu mira umia Unanitukana ukilewa, sira kitu na kibabia Natamani kikukumwa Ila siwezi tamia Punguza vitu kama siwe nani Nipate raha ya dunia
Baby basi Tuliza yangu nasi Tuwache utoto basi Tuwele na wakati Baby basi Tuliza yangu nasi Tuwache utoto basi Tuwele na wakati
With the wise DJ, follow him on Facebook, Twitter, and Instagram at DJ Vincent. The contact him on
07-21-74-98-35. Unanuka jasho makwafani kama chocha soko Yani, ikikutazama wala siku malisi Unavejua kuposti picha na kuweka posi Yani kwenye mitanda umeka kiwisi wisi Unashindwa hata kufua vichupi vyako Unashindwa hata kufua vichupi vyako Unanuka jasho makwafani kama chocha soko Yani, ikikutazama wala siku malisi Unavejua kuposti picha na kuweka posi Yani kwenye mitanda umeka kiwisi wisi Kazi kuchamba wezi usio kosa kazi wewe Tena sijuti kukuacha Na una kama nimeacha nyoka Bakilikuwa kama kichaka unajistiri Kazi tukutuka na gama star Wakiposti picha zao insta Umenitia aibwe mutafadhari Haujui kupika Nikipika mimi unaposti wewe pincha Unaniaibisha Baka chooni unajisnapisha Nimekuvumilia Kwa kweli nimechoka Chuma kama jala Hata machizi na shindwaga kuwaleza
Unanuka kama mbunu
Asonguru
Nataba Nataba Kilicho nisha wishi upore wako na heshima yako Wazazi wangu wame kusifia sana kwa tabia yako Sura yako ya upole inanivutia Shepu twiga mwenda pole najivunia Tupeane mapenzi iwachome Na kama namba waisome Ata tukigomba na wasione Washike jembe wakalime Mapenzi mazuri Wakutane wawili wanopenda Sisi wabadilishe washauri watasababisha tuje kugombana. Angalia shepu, kawe masepetu. Angalia jicho, amisa mubetu. Karangi kake, Elizabeth Maiko. Yani we mrembo, wahi nachukua jiko. Wino wangu wa milele. Shika basi pole mpenzi wangu. Twende leba ukajifungwe. Lila nitoka chozi langu kuona unapiga kelele. Mina muomba baba mungu salama weze ujifungwe. Umenikumbusha mbali sana sana. Nimemkumbuka mama mama. Kumbe alipata tabu sana sana. Kuniza mwana, mwana. Subira, niri subiri. Kakupata wewe. Nivyo kupata, kakupa mimba ili umizali. Na leo, nasubiri, unitotole. Ikaze mpenzi mungu yuko na wewe. Usimange. Ashaba shali pangi. Tunde bo.
Men on the top, neck beat on the beat.
Hey, I said, bad girl, me, I want your lover. I wanna love you. Turikumera onaja, I'll never leave you. Sishaka, kubutinisha, gongende. Nyaka nyaka, michizi kabisa, wamilembe. Hey, I wanna love you, love you. You are special, my heart. I just wanna hold you, hold you, hold you like that. I wanna love you, love you. You are special, my heart. I just wanna hold you, hold you, hold you like that.
Chamomba, mashallah, raha. Na wala, si shiruki kuba tulimeni somba. Nala, nala, la, yamani raha. Takulinda kwa kunuti, nikapigana jihadi. Pendo liwe madhubuti, kwa singie waganga. Wapambe fiburu shuti, wape chai kwenye jagi. Yetu tamu biskuti, wasiti mchanga. Penzi letu basi kelika bomba la mbele. Pia, unipige mabusu. Ni wachome kweli kweli wenye vihere here. Pia, wakome ya soa usu.
bebe si ma fen Nimeleta kipepeo nipepe Leo si ma fen Nimeleta kipepeo nipepe Sima kio yos Nimeleta kipepeo nipepe Sima fen
Listen to contact him on 07-21-74-90.
Naishi naisha, hata sura inakosa nuru na kukutika Nyonge mbonga mipunguru na mlidhisha Na wamwisho kwenye msururu Penzi la kujificha Mbele za watu waliko huru Silika shiba Mwanga ndani nje giza Kanipa ratiba Samu ya kukila jumapili Moyo kibuiba Na hema kwa shida Penzi msiba
Mwajumba gani, yule mtoto mkunga sefa za dukani ye kutwa nguo za mtumba
Tata tayari kapata mchumba, ni huku kumedamshi njoo tufinye mfuka
Walisema yule mgumba, eti kizazi hana kitani kicheche sana imekwaje kapata buwana
Doa buwana, kamotani mwana
Unaminye minye nyanya, unanua bilinga Wanasema sigara nyota na washambele na nyumba mwana gani uyogoroka sora ngemua muna
Muna gani, yule baba wili Acho tani tukeshe baka alfajiri
Kaulewa
Na nani
Kaulewa
Now Uwa, bona pambe Uyu uyu mbali manchu konon
Ana meremeta Ana meremeta It's Christmas.
kiwizi ama kijinzi cha kunibana. The way you so cute, Nicki Minaj karuchi, ndo mara ya kwanza tumeonana. Mama picha ulivyo baby face, Angelina Michael, oh my god, na zile mwembe Easter, mala udensi densi ya kisoni Michael, oh my god, ata sikiki kukufolo na like na commenti kama kolo weza kona michanganya. Hey, make it today not tomorrow. Usije ni waka kikoro, yani ukani janganya.
Hiyo ndo game ya sasa, game ya Insta, grams ama Facebook, pia na Twitter. Less writing rhymes, more taking features. Fani ndo game, watu wanayofanya kisasa. Game ya adports and captions kwenye mitandao. Promo mwezi mzima, song wanayachia mwezi njao. Mwezi mzima mambo niseje kushare babalao. Paka nona noma sone naletea madharao. Na ukizingatia kwamba sharing is caring. If posi metulia, ikaji kwamba mita sharing. Wakini wanaferi, wanomba niseje kushare. Bila ta salam, really? Watu atakasize track kwa radio. Tunashare tu mapics kumbe track enyezi. Kola wala nomba niseje kupost matukio. Na leto video nomba kofia links kwenye video.
Samani brother nomba niseje kushare. Nomba niseje kushare. Samani brother nomba niseje kushare. Niseje kushare. Samani
salamu ulizonitumia zimenifikia, nipo salama tausijali. Nalishwa vitamu vinono na jelia, biriani yangamia, enzi twadalika na pokidali. Nimekusahau nakumbuka tula kojina kidogo angalau. Leo mizizi so kukata shina, enzi wakapanda dau mjini baba pesa fitina. Bine ukanithara Vicenti haba mfuko mechina. Nando uwezo wangu likuishia, ninge kupa nini tena. Kula yangu ya kukapasia,
kumeza uwezo nukuna.
Lisi na gari,
ninge kupa nini tena.
Baby mina wenganganga, usije ukaenda kwa mganga. DJ embu pika charanga tuchizi. Wanauliza maswali, tuwajibu kwa vitendo. Wambie wajue mi kwako nishati ya nanga. Fuma macho usije ganga, taniumiza roho. Kira korosho, kura karanga, uzimeze oh. Usini anje nitatanga tanga, yatima oh. Unioneshe alokufuza nyanganga, kitandani jo. Meona wengi sana, wazuri sana. Kila koko nime kwa masija teleza kukuchagua. Ichoche, ichoche, kama moto ichoche. Kwatu, roho yangu kwatu, kuwa na wewe. Kwatu, 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 roho yangu kwatu, roho yangu kwatu.
Shombe shombe mtoto laini laini ana waka waka ah, wanga wape vidonge nime baini baini wanatapa tapa ah, minawe paka kiyama tuombe uzima waroke kwa kuchutama.
bizi fitina. Wapike mabilinganya, situtoke dina. Nalegea, ukintazama yako macho, yako macho. Nalegea, ikigusana yangu na yako, yangu ikigusana yangu na yako, yangu na yako.
Katoto hodari,
hodari wa mapenzi.
Jamani hodari,
hodari wa mapenzi.
Kwa michezo ya chumbani, hodari,
hodari wa mapenzi.
Kwa michezo ya chumbani, hodari.
Ila kama ni mola, lazima tapata. Kama riski unatoa, sitakosa. Yo es el tuani, mungo, mungo, Mona, una llave en aquí.
Ana bonge la nundu, akitembea mwendo wake aste aste. Rangi yake kamzungu, ukimuona lazima ya kudondoke mate. Anavyodatisha madonga na mabaro baro, ukijiliza eti unataka pona mpaka uonge majero jero. Toto high class, nyele singa singa kimanga, yani working class, bila kusita nango wananga. Yani mtoto high class, nyele singa singa kimanga, yani working class, bila kusita nango wananga. Toto kiboko, kiboko, huyu mtoto kiboko, kiboko, yani kiboko, sijamuona kama ye, yeah, ye, yeah. Yani kiboko, sijamuona kama ye, yeah, ye, yeah, yeah.
Sikwambie kwamba mimi ati sina lolote. Laba wakwambie sina ujanja juu ya. Wasikudanganye watakupa utaka chochote. Wataitoa wapi furaya? Mana wabaya hawatoki mbali. Jirani yako wendo anapenda usile. Hawatokubali kuna bendera penzi lako inapepe. Hawatokujali kipindi ambacho mawazo anafanya usile. Watakutupia mbali. Sule semu nataka gari na nimekubali kuwenye kameni mie. Tule mbegu na ugali kesho tutapata kimeni nivumi. Kini tema itakuwa netari tanipa na jari.
Ata kilebebe
tumetoka mbali.
Asaji bebe,
tuokunjishe na sura.
Leo shimo limetema meshinda beti. Tuonyeshe sinema wakina feti.
Asajo nijo wena dancho godo ajinkolo jinkolo kwa mno la sotojo baby jo 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 ajinkolo jinkolo kikupa jo godo mno la sotojo.
Katika nina midadi kaya rumba kibao kato kinyonga kona fuko nina mavumba lungu ndichi lina sunta yani bo 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 kana niko shaga ro o o o yani nasimama dede dede kakitingisha wo 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 wo. Baby girl dance for me one time ni unofeni kunata tena jifunge na ngata zile za kibao kata. Baby girl dance for me one time ni unofeni kunata tena jifunge na ngata la 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 la. Katika 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 katika
yale katoto kani kako ndingi kamekazika ndingi nyuma mbwi kako mbwi kana misifa shangingi likafizia kitambo leo kamena sachambo kapakia na mdando kajekeje karambo kana michezo ngoma isindi mbali zobe na minapakia za boy muo kwa jangombe kana niko shaga ro o o o paka nasimama de 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 kakitingisha wo 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 hola. Oh, natembea, yani siwezi kutembea, cheche vena chechemea, yani hati nalikea.
Katika, 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 katika.
Maumivu na ugulia mwiba ukizama na hisi mateso utamu na ngangania ndizi kwa nyama napata mchecheto na kuna nasi kwa mkongo jo na unga mchuzi wa soto jo uno la rosti rojo rojo mikunjo flani wa bogo jo kibao kata tenteme teteme kilingeni kuzama uchutame uwezi pata we mpaka usimame haichagui mbamba mwenwene
nikalaze kwa beti kitandae nikachezeshe samba nakalipo na body kinanda tunguli zimeni bamba.
Katika 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 katika.
Katina kutulu kumia mia wakiko gande kwa moto baridi zigande kama ruba ni gande tuwe wote. Come baby come baby sumari kwa nyundo ni donge
I'm not just
I don't have you.
Oh, yoko te so kwa bedi kwa kwa chikitanda na chumia yoko te kiona kwa juu
Cause I'm